J-Boy PK, JP, Rena Diesel.
It's Bridges Sauce on the 1-2-6.
Bushe chikundi chana wakezi. Bushe chikundi chana wakezi. Ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha bushe chikundi chana wakezi.
Amepusha nde ipusha kubakulu na wafana. Pankani ya malafu ni wambiri wana vana. Ero chalo ni chara untifuno raunda chonse. Kaleza viri mumudu lelo paka ni chose. Yeah, I think it inasova. Pankani ya malafu, I think it inasova. Love nowadays watantika ni masola. Chikazi preme kazuba kakaleka kuchoka. Chilange kwe tinachoka. Mitima zinachinja no sanduka manchoka. Love nowadays kubrea na ndiye soka. Pari no time stinga prima na mverera njoka. Mutima umapia na tupi ima freezer. Chikondi nowadays awe mwadi ni kurimba. Palastunga kumbwe na pofuweza maona.
Palastunga kumbwe na pofuweza maona.
Bushe chikondi cha nowadays. Bushe chikondi cha nowadays. Ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha bushe chikondi cha nowadays. Nirenti ime chikondi cha nowadays. Bushe nirenti imende ipusha.
Bushe li ulabu ya koyaba. Nenguri pisi nesirabu. Ndababete kuila fepa mwela. My loyal love, lelo ati waya. Ushe chite mwiko mayo, nangu chililo baby. Muna yafi wanchita mwandi, uwantumiru mutima wae. No way, ushe love kulipila. Ushe love kusonkela. No way, uwantumiru mutima wae.
Ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha ndabanale makuzi fusa inge. Imende ipusha bushe chikondi cha nowadays. Nirenti ime chikondi cha nowadays. Bushe nirenti imende ipusha.
Jamalafu wengi waikulika po. Teka nyeni ama muka fuila po. Shino shiku pipi tusenda kumalafu. Tawaishi wa wino vimbi vima safu. Mkutike wino efyo ndelanda. Bushe tukapusuka na yama luela. Nione anione efyo tufuaya. Tualawa tuletu wala futi kuwaya. Bushe tukapusuka mwele saka tuishi. Tuarifuma munshila tuarisewa. Na tikweze ni murodi tikaricheba fan. Mitima zinafipa paziri na nguwe. Vena siwa gona usiku vangorila. Chikondi na watezi ni chitambira mumi. Palastunga kumbwe na mpufuweza maon. Chikondi na watezi ni chitambira mumira.
Bushe chikondi cha nowadezi. Imwe nirenti. Bushe chikondi cha nowadezi. Imwe nirenti. Ndabanale makuzi fusa inge. Imwe ndei pusha. Ndabanale makuzi fusa inge. Imwe ndei pusha. Bushe chikondi cha nowadezi. Imwe nirenti. Chikondi cha nowadays. Bushe nirenti imende ipusha.
Bridges Sauce on the 1-2.
Flash them entertainment, baby.
It's Bridges Sauce on the 1-2. Bridges Sauce on the 1-2.